mulungi Mukama mulungi Ebintu bya Mukama byewunyisa Alina omukwano mungi n'ekisa Ensi ne bwebanga yakukoowa Abantu bonna nga bakukyawa Katonda yekka y'atakukoowe Hey, buuza kana Ani yamuwa omwana ye Batimayo Ani yamuwa amaaso ye Imana ninziza, yeah, ninziza Mukama mulungi,
zimbera
zenge Onofe mulungi,
zimbera zenge
Mukama mulungi,
zimbera zenge
Onofe mulungi,
zimbera zenge
Ono day by day, abera na fe Tatulekerera tulibana Atwagalo kusinga na batuzala Omukwano bwe kwe kujo kwa kachanja Wali wono vyakola Nga sina mosaba Mukama vyakola Kazi sabi subira Wali womulunji vyakole Nunga bizito woku vyokira Ate Yesu vyakola Na bala beba chimanya yeah, yeah. Imana ninziza yeah. Mukama mulungi
zimbera
zenge Onofe mulungi
zimbera zenge
Mukama mulungi
zimbera zenge
Onofe mulungi
zimbera zenge
Ono mukama sobola Emizimu ajikoba, obulamu abugaba Tali na chimulema, omukisa gugaba Nebi wada bigoba, ama shimwe chuba hero Nipyawe